highlifeng.com.
Ozo one lemu, ozo nigu, la
lalot nke gwuru na-akpọ lalot na saba gbara njem nne m enụlị ya azụrike nwa gbala anyị gwuo na saba odogwu ọrakilia lalot na saba mmeke nneyi azụrike nwa ji mela aza anya gba ọsọ mụrụ mmanwụ lawa ọra nna m azụrike enwere ogwe na-eyi ego nyi kedụ ya mere ndị egwu nwanne m enụlị ya ọzọ nwanyị malaysia odogwu azụbike nwanne m odogwu ọzọ ndị igbo mmepe nneyi odogwologwu ejeli akụ mmanwụ azụbike oyi m ya na ndụ egwu odogwu kele m nwanya wee jụọ ra betiti n'otu ijela nwanya nwanne m malia na mbụta ojuwo oyi akụ nwanne m oli akụ azụbike nwanne m igwe ọgba n'igwe tojuwu igwe na ndị ọnụ egwu igwe ọgba n'igwe ni ọzụbike nwere ogwe ji eli akpọ odogwu ọzọ ndị igbo mmeke nneyi tojuwu ijela azụbike na ndị ọnụ egwu tojuwu anya nwokogo mmeke nneyi ijela nwanya mmeke nneyi tojuwu nwatụlụ ime izi nwanne m amụta nwoke mụtara azụbike ndị ikom agbanya chimela aze obi mama chimela aze nwanne m nụlị ya tojuwu anya nwụtụtụ anya keneyi azụbike nwanne m odogwu ịkọla ọbịa onye nwanne gị nwanne mmadụ anya gbasọ mụrụ mmanwụ ịmalịa odogwu anya gbasọ odogwu na masa mmanwụ azụbike anya gbasọ nwanne m o odogwu gbala akụ nwa gbala akụ lote m nne ya odogwu gbala akụ odogwu gbala akụ lote m nne ya azụbike asị m ka na nwanne m ịmalịa nyaka nwanne m onye ka nna ọka nwanne m lasgo bụ oke egwu na-akpọ onye ka nna ọka nwanne m lasgo bụ ọnụmbe keneyi azụbike si m keneyi dogwu na ala gị nyaka nna onye ka nna ọka nwanne m dogwu na ala gị ọnụmbe keneyi azụbike ọzọ ndị igbo anya keneyi lọnụ egwu aka nwalọgọ aka nwalọgọ meli nwanne ya nke ese m ụka na odogwu amadị nnọka odogwu welogwu amadị eze ego ekola ọbịa dogwu na mmụọ bụ agụ nne ike na ndị a odogwu amadị nke m nwanne m bịa zirike si m oke neyi zirike gbala akụ lote m nne ya n'ụwa ohi nụlị ya amadị oyi me onu egwu odogwu na ndị a nwanne onye egwu isi n'ụwa ama ndị anya m ọsọ nwanne onye egwu isi n'ụwa azụbike gbala akụ nwa gbala akụ lote mụ nne ya n'ụwa oyi ọyọ odogwu azụbike nwanne m mmanwụ nke se m ogbogwu tụwụde nnọka odogwu tụwụde nnọka nwanne m mmanwụ ịkọla ọbịa jentiliti na nụ ọnụ egwu tụwụde nwanne m na nụ ọnụ egwu jentiliti odogwu dogwu na malaysia nwanne m nụlị ya azụbike nwere si mmụke azụbike anya gbasọ odogwologwu ọwa nwanne m mmanwụ nke si m ka na benja benjamin odogwu benjamin nnọka ịkọla ọbịa taboyi odogwu onye na-egwu nweliwa na melio benjamin dogwu na mụ ụlọcha ọnụmbe keneyi azụbike si m keneyi azụbike na gbasọ odogwu ei mane azụbi Rigo Bala, look at Munegi, Rigo Bala, the one the young boy, and we got Ramola, and Yabo, and we come up with Yabo, and Yabo, and Yabo, and Yabo, and we got the gun, and we got the gun, and we got the gun, and we got what you are what you look, and one year, you can have a son. One one, 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 Adivika na mosa Mabala kuna mwa Mabutelika na mwa Yese mukana Abaka nizowa mwau Dogunora metiti Amaka nizowa neme Dogunora metiti mwanemu Singapore kurewu Abaka wolewu Kena nonewu Igwa Singapore mwanemu Nulea Wai Dogunora metiti Onu megeni Makonye balafu lote wande yoru
Makonye balafu lote wande
yoru Makonye balafu lote wande yoru Lote no kini wampo babu Makonye me nangimu Inja po nube
kenyanu
Udogu mge jifile
wutu Makonye balafu lote wande yoru Makonye balafu lote wande yoru
Yekwa inja kwegu mmao Azubika nyamoso ekolovia Ngese mokana Oba male na nwonu ewu Oba luda kwa na nwonu ewu Odogu Oba maluda kwa mmao Mmao Oba male wale we na nwonu ewu Akuluoga wale mwonyo Akuluoga onge mmao Akuluoga wada wate welibia Odogu Oba male akuluoga welibia Oba Oba male wale onu mekene Oma malo dawe
Oye
bala kutu
wande ya nuwa
Aye kele yi Azimika na mwaka
kutu wande ya nuwa
Na mwaka wano Mwafundigo
Oye bala kutu wande ya nuwa Oye bala kutu wande ya nuwa Odogu
Yoto udansa Mwau Iwe vita udansa wale mu Zubika si mukene yo Iwe vita udansa Azubika mwatiba bala de lo talaje obio erolia na boso wana muluma unyulia erolia o dogo azubika na boso obio wa bala go meli wanye wa bala kudulu wanye wa bala kudulu wanye dogo jele maletia wa lutia maletia we buti giga wa bata nigeria wa lutia sama branch wa kuyuna wa daba Azubikani aboso Wajuri awo Odogu Ogamo wanamu Wabalane waluno Azubikani aboso Omesi ojuri awo Wanebei Oduri ni wanye Wanye wane Nawa wanye zego Weduri velindia Zewande mubetendia Wanye lieka wanye welie Wanye kwataka wanye wakbata
iLiveNG.com